Baba, ninaomba mikono nimeinua, nishike Baba, unifiche mikono ni mwako, nionyeshe Baba wema wako, unifanye chombo chako, ninaomba, naomba Baba, mie naomba, sikudhani mimi nimekupa we huzuni kiasi hicho, dhambi mingi maombi hayatoki, nisamehe Baba, uchovu na uvivu umenijaza moyoni, sina amani, naomba unipe raha, msamaha, naomba uwashe taa, popote niendapo, chochote nifanyacho sasa, nifungue macho nipate kuona na kuhisi, nipate upako wako.